sekandi asitulani oyo eyo tunulira nga babulu omusunu abani mazi sako n'obukwakulizo nti tuwatulansi kutali luvasese nokoze nedda nedda mpakira abanjagala kamagezi okulengeza eyandigako waddenga wanganga kyamugano okufuna ekisu nekufulwa esibagalaki teyenkana lupankala mmotoka buleka zippe tukugira okunama yenkana wekitiba kyokifuga abakunganya nga mujja mu nyimbe kino kyemwakoze nkyakiyita gero ebyokumanyagana kwaliro abantu babivako byetantala mbulizakulinanye nti gyensulo jyaddi batekunkumulenga naab'enkoto kagube mugatta bantu gwesimu oguliwo ennamba zaab'ekika kyoziweza ddala mulina z'abamikwano switi hati nagayayayaye naye taatawo sekanya omulowoozaako yalakuliwa nsumbu senguka ngano wabakiriza bwe yafuna owabulwa kisulawo ekika kyogende wala ndikuweera omukisa ku mutala omulala era katonda yafuba nnyo okukiteekawo nabwe kitosanga oli nti fe tubasingo naye mawokota gye twafuna ebifo n'obukalu bwe mwasaawo abatusokawo obutuzinyengera mangi wanti ebbanja lyemmalya ku ssekabakasuuna tulina wamanyanga okuli bbula olyevuma munnange wane yakongojjanga empewo bwekyavaawo siddangayo kale kulabawo ssabo so nga bamulanze yalagula ebiriyo n'ekikomeko ebuluuli bamutendera fe twetandirako okusamira olulala twabunzika buli omu akyayowuwe ne twewaayiriza be twagula ebintu mbwe biivaako n'oli okuyita obuti waliwo omunnaffe amafiire kyangaala tulina ebbanja ly'amagumbago gazaawula n'omuzimu gonna kikubye okuwongerera kyandivaako kye kiyinza okututangira kannanga abaatya nnyimbe waliwo bye mbasuubiramu nti buli lwe mukuŋŋaana ensonga bwe zityo zikoonweko bano abatanagganga namusota nabo mubayite bitulwemu ebyabalongo bye mukungubika n'ebyagondi obaseera bikoonweko omuti ogwalinga ku kijja gundi ekyago mu nsaza ki ekikwenyamiza mbo gye bano n'obuzaalo naye ebangibwa mbo kyekyeeta nefuna okusanyalala teri balungama betugalamiza walumbe gyatulaza bwobuuze kibye basaawa n'emmere erema byampona okuba bamu nti bafa bisooly ali eri yeetuga bwe tuzi twandigwenyuka twezaalemu okubya enkenze we tutanoonyereza ewa wasuula ezzibu buli mutendera oguzaalibwa okucucugana ne lufaanagana ng'apata gattangozi neyagoba olujjuliro omu maka n'atuleetera embegero kati abazaala keemu musaayo ng'enjawuka neerabise ebyatusukkaka bamu ne twerokosa ne bayibo ndi kafulu nnyo mu gibikula teri muganga asobola bino okuba eŋŋanga ne we muziki wannaganya okunteekawo okulama n'obutalamuleka tewali ayinza natuluŋŋamya n'ekyasengula baabamiro kikino kitandise tusensera ennyimbe tuzaala lwa bigendererwa si kuyisa bivulu ebyokwerumaluma mu biggalewo mulabe enjawulo era nnama ennyimbe tuzaala lwa bigendererwa si kuyisa bivulu ebyokwerumaluma mu biggalewo mulabe enjawulo era nnama mbogataka kaba chala betu kunganya kachampo ni umasanga tembia magwa boga mboe wango kubira neki ukangu olidu asura tainze wakianuwa ono nye kidibia bana no pole mirimu dikuli nezi vange zita chagasa neafanga lina wivi nivikuwa uu obuzi kongwa tusura kone mbera banange tufube nyo kubirwa nyisamu tuwalaganye kwa kicheche kungudwa kukwa gana tutemo kusembeza mwazi wagamba chulieri nchabana bawa zara mwuchi katina pako kola vionzira banyina fuma fube nyo badu chaisa mutu langira wetu ababa katiba tulabangala unizike songa bomu nyagogwe babeno baba wikuwa kuwanga fetu kwanziwa letters of administration nedia ni eka fuse katiro nomubumbu choko kise tulampanyi abana peru maru matu vivavulira kachaba sikaba feivavulidwa mubia fumitize kongo jaze uwe yongera koku yosikide mchawenga nyeshika mwafu mbukiwa gata bantu siwa sanya nju haba kumakuma nuku walambula nsaba mbukiwa sonyi ibe mwazade banyiza nyatete wakala ninyo haba kabala viseko na batanaja banyina fimwe bale nyuka tukumira evita genze burungi minya mafechi mara nsaba njini gulu kuwa kulembira enjimbe tuzala wabi kenderewa siku isa nifu ebyo kwenu maruma mwikare u mwala venja ulera nama enjimbe tuzala wabi kenderewa siku isa nifu ebyo kwenu maruma mwikare u mwala venja ulera nama Gumbulizi, evitagala mutandiko kusembula Wanotuaya galozimbe nyumbe irabika Abatu neba tandiko vevenguka Nete satu kule sako ya kula kulana Erao beba munga bagichulira Banafe waliba chatufuga Obute ya gali za ketuabu wikifu Kachomu za deno mwana bawalagana Na yemu kimpuku mpuku Na yomu sovya yani Nga biri mokufa Ono ya jagala moka mone Na mzala mubabiri Yete kapa wana katu Ni wananganga tulina yabana Obabalida Ebyo kugoba kutaka Ebyo akuma wali Ache itagabanua Yebu nafigwe basiba Anyamula mbulaku Kati nekuza yabana ya sensu kawana ba mumbara be mumbini Omorezi watafumbirwa kusabu sabi ingabesi womwengi Mwani bakuliza mudini Kubanga nabo wala bitunda Ekiduka chobutu likikansira Lugude wa mwechiri kuwe chuku Temuguranga manyega kifuba Nokusula kutako kulia maluma Kade yomu chala chala isi Wadita jagala giteke mnjuyo Ebyange webichu Bibu kula tegera mundo wozai Enjimbe tuzaba wabi kenderewa Siku isa bifu Ebyo kweru maruma mwikare u Mwala venja ulera nama Enjimbe tuzaba wabi kenderewa Siku isa bifu Ebyo kweru maruma Mwikare u, mwala venja ulira nama Enjimbe tuzaba wabi kenderewa